man, stalking.
Bell.
What?
Yeah.
Ha, ushanivisha viatu hadi mikononi, love mpaka jikoni, style ya wavu kitoa kuku kikangoni, ushapu mpaka sioni, wango bava moyoni, uliende pusha na tabu zote za kinondoni.
Na kuita njoo, my baby baby, ushanifunga tena isi yongo madro, my baby baby, ubachela sitaki, kuku wangu nini manati, sicheze ibahati. Minafunga penati. She got a boom boom, sioni. Ndeki mjanja kanga satunduni. Yani vum vum, kibindoni. Siku mwye kani kaba shingoni. Mapenzi unaniwezaga sana, sana. Nikipenda sipenda gitena, tena, tena. Kwa koma danga yana dema, dema, dema. Na kuvisha pete chanda chema, chema, chema.
Minapenda vi no, 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 no. No, 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 no. Basi nipe vi no, 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 no. No, 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 no. Minapenda vi no, 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 no. No, 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 no. Basi nipe vi no, 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 no. No, 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 no. Uzema kweli na kupenda he. Na vile miaka inakwenda
ha, wachawi wazimie data na haya ishie hapa. Na wale vivuruge mouse wapatie papa. Nataka watie chata, achambulie kapa. Vyote nipemie nisindikizie baba. Na nikikuzi sorry malize kifamilia. Na sura ya mdoli nisochoka kuyangalia. Wanipandisha mall kila unapo nikumbatia. Chumbani magoli alilefa na anashatia.
Mapenzi unaniwezaga sana, sana. Nikipenda sipenda gitena, tena, tena. Kwa koma danga ya nadema, dema, dema. Na kuvisha pete chanda chema, chema, chema.
Minapenda vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Minapenda vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Basi nipe vino, no, no, no. Vino, no, no, no. Uzema kweli na kupenda he. Na vile miaka inakwenda ye.
Na nikikuzi sorry. Una sura ya doli. Wanipandisha moli. Chumbani magoli.
Take over the game.